DJ Eric Kong in the mix.
Kera dalamu kona, obulwadde bw'abasoka bote busuka. emmere balyanka lw'abantu abo zibalwaza sikuulira bobo n'omuunyo otabula mulumundu n'abagisi bafaananakaabo obulwadde w'abalugwalambirigo nno kanyaga mugu ebaddoozi bwemba n'amuunya awundye kawunga obulwadde w'abanakole bunsanyusa bazitamba vumula bampa mata abanyalonda nga nvumula mwene we siyogere muntenda bannanga ayagala dokita mubayiro kiriniki eri openi sinsi yali ngenda bawonya akicyoli mubadde balwadde mabolo gaveyinza simu bulwadde bw'ensonyi sibuvumula abenyonyi bammange banyina abakazi bemundoboose abutumula sitanga dokita wanumaniza kyasinga wendabayi
Remember when you got it from www.djerico.com.